kazi. Nicky Squeeze umechuja huna tena rap skills. Ulikuwa Mike Tyson wa rap cat skill. I wish you could come back ill. Ukifuse hip hop na afro pop utabamba still. Umeshuka kiwango homeboy, una mipango on point. Squeeze me, squeeze chambon toy. Yeah, maneno unatafuna kama veve. Ukiona nazingua fanya wewe.
Minaipenda ikiwa ngumu tight nzito. Nifanye melele iweze dumu zaidi ya kifo. Nisonge mbele au ni push paka mwisho. Na sio mamisi wa nichumu wakini zoom ndani ya disco. Nifanye iwe bora sio kubali kama grupi ukinichora. Fikishe tarifa kwa mamluki. Fanye iwe vita, pistol mikuki. Na yote ni love bila chuki. Fanya wewe.
Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe.
Kama nachofanya nakosea.
Fanya wewe.
Njia nayopita napotea.
Fanya wewe.
Wala hautakiwi kuongea.
Fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe.
Naishi life ya kiragaton. Na survive niko mchakaton. Nashika mic paka microphone. Weka like unataka kon. Kwenye map ya Tanzania bado niko juu zaidi vile wanavyodhania. Love iko tu hata kawa kinibania. Wewe unenichana kindezi na kukanya ukome. Kauna ona siwezi fanya wewe tuone.
Yeah, kuvaa vaa matunguli.
Fanya wewe.
Kumvagaa vagaa Magufuli.
Fanya wewe.
Kung'aa ng'aa na mapuli.
Fanya wewe.
Kuzagaa zagaa makuburi. Kununua machangu Sinza. Kona ba corona sio dengo fever. Homa da. Panga mikakati na mashow. Kufanya harakati na waoga.
Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe.
Kama nachofanya nakosea.
Fanya wewe.
Njia nayopita napotea.
Fanya wewe.
Wala hautakiwi kuongea.
Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe. Fanya wewe.
With the best rap group kwa nyumba. Hapa maboya wakijituso na dundwa. Tupo kwa hip hop sizuku na rumba. Tunafanya yetu vipa na jituso na yumba. Mene mwandishi, mene rapper, mene entertainer. Na bila ubishi niko hapa na wakilishe vyema. I do what I do, sifosi nelewe. Na kama ukiona misi wezi fanya wewe. Easy.
I've been doing this like this since day one. If you were my garden fan, you better run, run,
run.
Nilianza na kina kiref na hamibi.
It's a gangster.
Na mitaika ti.
Yeah.
Iwe
yeah.
Leo nataka nibadilike. Nibane pua kidogo ndo niwashike. I'ma do me, I don't wanna do you. Na ifanya hii for my people around you. Come on, na siwez, fanya wewe. Kama nindege ego, na siwez, kuwa mwewe.
Fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe.
Kama nachofanya nakosea.
Fanya wewe.
Njia nayopita napotea.
Fanya wewe.
Wala hautakiwi kuongea.
Fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe, fanya wewe.